kugice saa 5 n'igice ni umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kigingo mu murenge wa Ruhango abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mu tundi turere tw'igihugu urugendo rubaye nyuma y'imyaka ibiri aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gucogorera nirwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi mu karere ka Ruhango Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya akadiyo kubigihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura
ndibuka twahuye turi mu bihe y'amatora twasezeranye byinshi icyo gihe mwaratoye nk'uko twari twasezeranye mutora neza ndetse munshyiramo umwenda ntabwo nashoboye kuwishyura wose ariko turacyakomeza niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi ku ijana ni bike turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80% menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50% ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60% atari 70% atari 80%
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugezeho ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo benshi bagaragarije umukuru w'igihugu ko hari intambwe bamaze gutera ariko hari n'abamugejejeho ibibazo bikibaremereye
abamotari sinzi nimba mujya mubibona twumva twebwe dukora hano mu Ruhango ariko twumva za Kigali aho ngaho ngo bigaragambya ariko imigaragambyo tuzi ko itemewe dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyura asiranse y'165 tukwishyura ibintu bitandukanye autorisation ipatante umusoro ku nyungu tukishyura byinshi ku buryo tutabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibi cyanyu mu kidukurikirane
ndabyumva
ni cyo ngicyo
Your Excellency mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemuka
icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye turaza kugikemura
abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa kuri mitwe y'ijwi rya Amerika abaturage bagaragaje ibibaruhije
mfite ikibazo gihewe cy'amatara basimbukishije sinshana kandi abandi bose duturanye baracana gihe basimbukishije ipoto
ni ukuvuga ngo ugende umumama w'abana babiri nitwa Uwimana Korobina iwacu ni Kinihira maze imyaka 6 mba ku gasozi kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge bampaye icyiciro cya kabiri ntagira ahantu kandi hari ababa mu nzu ngendara ku gasozi barihirwa mituweli umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi bambujije kujya imbere ngo mbaze
nanjye ndacunga isenti utwana nta munsi iriho nta ku irembo mama ni umusazi na musaza wanjye mutungo wanjye anereka
urugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka Ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyamasheke azagirana kandi ibiganiro n'abavuga rikumvikana mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye hamwe n'abo mu ntara y'iburengerazuba mu karere ka Rusizi biteganyijwe ko muri uru ruzinduko Perezida Kagame azasura umukecuru Rachel Nyiramandwa umukecuru w'imyaka 110 wo mu karere ka Nyamagabe Perezida Kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka Karongi aba azasura uruganda rw'icyayi rwa Rugabana asuta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo